Blog Talk Radio.
Baby.
Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, abakunzi b'ibiganiro bya Radio Iteme, nongeye kubaramutsa kandi mbifuriza amahoro aturuka ku Mana. Ndifuza ko aho muri hose mugubwa neza, kandi nkaba nizeye yuko mumeze uko mubyifuza. Turi kuwa mbere tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ni umwanya rero w'ikiganiro urwatubyaye, ikiganiro mugezwaho buri wa mbere w'icyumweru saa moya z'umugoroba ku isaha y'i Paris mu Bufaransa. Muhawe ikaze. Uyu munsi turaza nanone kuganira ku bibazo biri mu karere u Rwanda ruherereyemo, akarere k'ibiyaga bigari, akarere ubungubu karangwamo imirwano ihuje M23, umutwe wigometse kuri Repubulika na Musere ya Congo. Tukaza rero kuganira kuri iyo mirwano, ariko icyo dushaka kuganiraho muri uyu munsi ni ukureba niba amahoro ashoboka hagati y'uwo mutwe wa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo na guverinoma y'icyo gihugu, cyane ko ejo bundi kuwa gatandatu twabonye habaye imishyikirano, ikintu umuntu yakwita nk'imishyikirano, abantu abakuru b'ibihugu barahuye, abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba bwa Congo bahuriye i Bujumbura i Burundi, bashaka kugira ngo barebe niba iyo amahoro ashoboka muri kariya karere. Turareba rero niba ayo mahoro koko ashoboka nk'uko abantu benshi bakunze kubigiramo uruhare, cyangwa se niba hakirimo imbogamizi. Turaza kureba icyo kibazo. Turaza nanone ariko kureba impamvu u Rwanda rukomeje gushyirwa mu majwi ko ari rwo rushyigikiye umutwe wa M23, niba urwo Rwanda rufite impamvu zifatika zituma rwiyimbuka muri icyo kibazo. Mu gusesengura ibyo bibazo maze kubabwira, uyu munsi ndi kumwe n'abagabo babiri b'inararibonye. Ndi kumwe n'umugabo witwa Theobald Rutihunza, yahoze ari prefe wa prefecture ya Cyangugu utarajya mu bintu by'intara n'uturere, ubungubu akaba ari umuyobozi w'umuryango witwa Le Réseau International pour la Promotion et la Défense des Droits de l'Homme au Rwanda et dans la Région des Grands Lacs. Theobald Rutihunza, nagira ngo niba unyumva ufata ijambo usuhuze abadukurikiye, hanyuma mu kanya turaza dutangira ikiganiro. Ijambo ni ryawe. Theobald, ntabwo ndi kumwumva. Karimo ikibazo cya mute hari Theobald. Wava kuri mute. Kanda kuri iyo mikoro iri imbere yawe ya mute, hanyuma tubone kukumva. Theobald Rutihunza, ntabwo turi kubasha kumwumva neza. Theobald, reka tuze kugarukaho mu kanya, reka wenda mpere kuri mugenzi wawe wundi turi kumwe muri aka kanya, hanyuma urebe ukuntu waza gutunganya mikoro no gukanda kuri ako kantu ka mikoro kari imbere yawe ka mute kuri Skype, hanyuma tukabasha kukumva. Ok, reka igihe Rutihunza agitunganya ibyuma bye, reka tujye kuri Bellarmé wa Camera. Bellarmé wa Camera ni umuyobozi w'urunana nyarwanda ruhanira impinduka mu gihugu cy'Ubufaransa. Donc ni umuyoboke, akaba n'umuyobozi n'umwe mu bayobozi b'urunana nyarwanda ruhanira impinduka. Nagira ngo numve niba adukurikiye. Bellarmé, urahari? Wasuhuza abadukurikiye mbere yuko tuza kugaruka kwa Rutihunza.
wiriwe neza anisheti gonizi amazi urayumva
wenda kumva neza cyane
okay bo izo ndabanza kugusuhuza uyoboye iki kiganiro ngushimira nuko wampiye ngo tuganire ubwo ndasuhuza abantu bakurikira urwatu bya ikiganiro ukora n'umurava mwinshi ubwo nkaba ntegereje ko twagira ikiganiro cyiza urakoze
bon urakoze cyane Bella Romare kanumve niba rutunza ibyuma byatunganye bitaratungana ku buhanga bw'ibyuma mwadufasha yesu cyari cyo mwamumarira ariko ntabwo n'impamvu ihari rwose kuko nu ndamubona ari no kuri video ariko ntabwo reka wenda ku buhanga bw'ibyuma wakomeze badufashe hanyuma rutibunza turakugarukaho mu kanya ni ikibazo rwose gikomeye kandi ntazi impamvu yacyo rero bavandimwe mukuri iki kiganiro mu minsi ishize nako muri weekend mwumvise yuko habaye inama idasanzwe yabereye i Bujumbura mu Burundi yatumijwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ni inama yari igamije kwiga ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Congo Evariste Ndayishimiye yatumije kubera yuko ari we muri iki gihe uyoboye umuryango w'ibihugu bya Afurika y'uburasirazuba ntabwo yarabivuye yuko habaye andi manama menshi hari inama y'u Rwanda hari inama y'i Nairobi yarigamije inama zari zigamije kureba uburyo ikibazo cy'uburasirazuba bwa Congo cyava mu nzira ariko yatumije iyo nama nagira ngo rero wenda tutagiye gutinda tubanze twumve ibyavuye muri iyo nama hanyuma tuze tubiganireho ubwo ndaganiraho na Miralume Bakamira ariko na mugenzi wanjye Teobara Rutihunza nizera yuko ikibazo tekinike afite ikibazo cyakemutse reka twumve d'abord ijwi rya Amerika ridutangariza uburyo iyo nama yagenze hanyuma turaza mu kanya
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatumye ko iyo nama yashimiye abakuru b'ibihugu ko bamwitavye yamenyesheje ko yabatumiye kubera rajwe ishinga n'umutekano muri kano karere ka Afurika y'ubuseruko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko ari ngombwa ko barabira hamwe uko umutekano wifashe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Perezida Ndayishimiye yamenyesheje bagenzi we ko kibaraje ishinga ari uko akarere ka Afurika y'ubuseruko korangwamwe amahoro kandi ko yize adakekeranya ko bose ariko babibona mu itangazo risoza inama ijwi rya Amerika rifitiye ikopi hagaragaramo ko hapfunditswe ko kugira amahoro atsimbatare mu buseruko bwa Congo ari uko intambara zihagarara hagati y'igisirikare cya Congo n'umuhari M23 ingabo z'amahanga nazo zigashyira ibigwanisho hasi hapfunditswe kandi ko ibihugu bya Sudani y'ubumanuko Uganda n'u Burundi byemeye kurungisha ingabo muri Congo ko zica zirungikwayo vuba na bwango nk'uko tubisanga muri iryo tangazo kandi igihugu cya Congo kigafasha kugira izo ngabo zishike muri icyo gihugu neza kandi zikora akazi kazo neza iyo nama y'abakuru b'ibihugu nk'uko tubandanya kubisoma muri iryo tangazo nuko isaba ko ibyapfunditswe byose n'abakuru b'ibihugu bigomba gushyirwa mu bikorwa atana kimwe kivuyemo kandi ko amasezerano yose yapfunditswe urwego mpuzamakungu n'urwo akarere bigashyirwa mu ngiro amategeko yose atangwa n'abakuru b'ibihugu akumvigwa iyo nama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bya Uganda Repubulika ya Demokarasi ya Congo Kenya Tanzania Uburundi n'u Rwanda Sudani y'ubumanuko ikaba yaserukiwe n'umushikiranganji wa Afurika y'ubuseruko umukuru w'igihugu akaba afatiwe n'urugendo rwa papa muri icyo gihugu Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari ubwa mbere abonyoye mu Burundi inyuma y'uko ingorane za politiki zaduka mu Burundi mu mwaka 2015 niba Abarundi benshi bagarutse ku mbuga ngurukana bumenyi benshi bamenyesha ko banezerewe kubona umukuru w'igihugu yishikira mu Burundi ikigaragaza ko ibibazo hagati y'u Burundi n'u Rwanda byadutse aho mu mwaka 2015 byarangiye bakurikiranira politiki hafi muri kano karere k'ubuseruko bamenyesha ko ibyo byapfunditswe atamwizero munini babiha ngo kuko si ubwa mbere abashamiranye basaba guhagarika intambara ariko ntibije mu ngiro.
Mu by'ukuri tubaye byiza mu gihe muri bihugu byose tubana ibihugu bibanyi habaye imigenderanire myiza ibihugu bigasubira bikagenderanira bigahahirana. Turarindiriye rero iyo bitera bija ni kenshi bafundika ibintu hama ntibije mu ngiro.
Ibyanditswe n'ubwa mbere byari byaranditswe nta kinini nyano uvuga cyahindutse. Rero no kuzoraba ko hari ugushaka koko kw'amahoro aza, nibitakunda hazoba hari ikintu koko cyinyegeje inyuma abadashaka ko amahoro aboneka muri aka karere kacu, bazoba gifise ingufu nyinshi.
Mbona yuko ku mpande zose atagushaka na guke kuhari kugira ngo izi ngorane zihagarare. Ucubona ko rero harimo gucengacengana kuri hagati y'ibihugu bibiri bitaniye amatati.
Inama nk'izo z'abakuru b'ibihugu bya kano karere ka Afurika y'ubuseruko ku mutekano muke urangwa mu buseruko bwa Congo zari zimaze kubera i Rwanda, muri Kenya ni Sharm el Sheikh. Désiré Atunyimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Arakoze cyane Désiré Atunyimana kutugezaho ayo makuru. Ngira ngo wenda twese turabyumvise amakuru ko yagenze. Evariste Ndayishimiye yatumije inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba agira ngo arebe ko yakemura kiriya kibazo cy'Uburasirazuba bwa Congo, ariko nk'uko tubyumvise nta gitangaza cyahabaye, nta gishya cyajemo. Kandi ngira ngo wenda nk'uko nawe abisobanuye, mu gihe cyashize hari habaye inama y'i Rwanda, inama yari yatanze imyanzuro cyane cyane ivuga ko hagarikwa imirwano, hanyuma kandi abarwanyi bari mu 23 bagasubira inyuma bakajya ku kirunga cya Sabyinyo, ndumva ariko bari bavuze. Ubungubu rero bisa naho bisubira udubi, baravuga bati n'ubundi muhagarika imirwano, bari babivuze. Nta kitubwira yuko iyo mirwano bazayihagarika. Nagira ngo wenda tugaruke kwa Rutihunza, niba yabashije kumvikana tumubaze eske ubungubu ikintu kije kidasanzwe, iyi mishyikirano y'i Bujumbura izanye kitari mu mishyikirano y'i Rwanda cyangwa y'i Nairobi, ni igiki? Ni ukubera iki bazanye ikindi kintu gishya? Toba, uranyumva? Urimo kuvuga uravugira kure ariko none uravuga ngo sa n'uzamura volume wenda hari turakumva. Aracyambwe uri kure cyane. Reka wenda nze kureka ubuhanga bw'ibyuma bagufashe kureba ukuntu icyo kibazo cya tekinike cyasobanurwa. Ariko ikibazo nari nkubajije ndagira ngo nkibaze noneho na Berarume bakamera mbere y'uko tugaruka iwawe, ikibazo gitunganye. Berarume, urabona ikibazo cy'i Burundi bafashe inisiyative nziza yo gushaka gukemura ikibazo cy'umuraturazura bwa Congo, ariko se ikibazo cyabo ibyo ibitarashobotse muri inisiyative ya Rwanda, ikitarashobotse mu burasirazuba bwa Congo biturutse mu masezerano ya Nairobi, ubu ngubu i Burundi bwo kirava hehe? Berarume, wabisobanura gute?
Iki kibazo cya Congo iriya nama Ndayishimiye yatumije irimo urujijo, kubera ko iriya nama bayiteguye sindi abaribo ari nabo bayiteguye, ariko bayitumije ku buryo budasobanutse. Inama zayibanjije bafashe ibyemezo, nta na kimwe u Rwanda rwubahirije uko bari basabye bari abasirikari ba M23 guhagarika imirwano, ko basubira mu birindiro bari bafite imbere ya ryari ntabwo nzi naho niba ariko bahuze cyangwa niba bari barahafashe igihe bari barahafatiye. Impamvu y'iriya nama nta busobanuzi, kubera ko abantu iyo bahuriye bakemeranya ibintu ntibikurikizwe indi nama batumiza abarika abi yeye ngumu aro aliseti nuko numba harusaku sinzi niba unyumba alo
ngenda kumva wa kamera wakomeza
nako bezure nuko numvaga hari ibintu bisa
n'ibyahanze
okay za project bezure ubwo nayo okay dakora ubwo nje niko nasobanura bakwiye aname y'umurujijo ore tusepe ma ubwo ni ibintu nje n'abantu benshi abenshi bavuga ko ya nama ntabwo bumva impamvu yayo na nabaharejo kubera ko n'imyanzuro bafashe ni ibintu bidasobanutse n'ibintu bidafutse tout simplement ahubwo umuntu akumva ko uriya mukino afet personnellement nta analyse nayiba nuko hari n'imikino barimo gucenga perezida wa Congo Tshisekedi hari n'ababisanisha n'imikino bakinye Habyarimana mu Rwanda nuko baramucurangiza kugeza igihe bamuhamiye mu ndege hariya biriya bintu nuko abaperezida ba Afurika sinzi kapasite bafite mu bintu byo kuba baregurumba konfi batumba nabo wenda hari n'abayumva ariko bakaba bafitemo uhari ariko ubwo ndayishimiye sinzi niba we ametriza letena ereza gutisa iriya migwano betuse premalo niba atanayumva kugira ngo ayibonere solution sinzi ukuntu yabigenza ndashimiye sinzi ukuntu azabwira Kagame ngo reka kujya kwiba ubwo sinumva ubushobozi afite bwo kuzabuza Kagame kujya kwiba muri Congo Museveni ubwo ubujura baramufatanyije Kenya nayo bashyira amakinga paske ubujura bukorwa muri Congo buriya harimo abantu benshi babyunguka abantu benshi ndavuga iriya desordre iri muri Congo hari abantu benshi bayihutiramo n'abanyakenya donc iya nama ntabwo isobanutse ahubwo ni ugukina ni amacenga uko byumva ni amacenga bari gukomeza gukorera uriya muperezida wa Congo banafite wenda n'umugambi wo kuzanamugirira nabi parce que iya ntambara ya Congo niba mu historike yayo ni Museveni na Kagame bari bayibereye ku isonga nuko ndavuga inatangira kubera ko iriya ntambara ntabwo itangiye n'ubundi maze imyaka myinshi cyane rero kugira ngo bahure batubize inama ku buriya buryo ubwo simbizi ubwo n'abayobozi ba Congo bageraho bakicara bagatekereza bo bakishakira igisubizo naho bariya bantu bazakomeza bamuzungutse ubwo ikizavamo akomeje kujya bitaba icyazavamo njyewe ntabwo simbu ndabona atari cyiza uko navuga arezi iriya nama ibyavuyemo nta kintu bishobora kuzamarira Congo impamvu bayitumije nibo bayizi ntabwo rero kugira ngo turibaza ibibazo tukanabivugaho ariko abatumije iriya nama nibo bazi ibyo barimo nawe kugira ngo ibyo ushaka gukemura ikibazo cya Congo numva mu mitwe yabo ntabwo byari biri kuri gahunda nge nuko mbyumva twakomeza
bon urakoze cyane Berarina ngira ngo sinzi niba numvikana niba ntagiye kuri minute nanjye ariko ikintu uvuze kirumvikana cyane ni ikibazo cy'ikibazo kiri hariya muri kiriya kibazo cya Congo kubera yuko hari abantu benshi urabona abakuru b'ubwo barahaje ngira ngo muri kariya karere umukuru w'igihugu utarabonetse nk'uko yavuzwe muri ya reportage ya Voix de l'Amérique n'umukuru w'igihugu cya Sudani y'Epfo kubera yuko kandi yarafite impamvu zumvikana yarimo kwakira umukuru wa Kiliziya Gatolika ariwe papa uhagarariye nyine Kiliziya Gatolika ntabwo yari kwaboneka ariko ikibazo nuko nubwo abantu bose bahabonetse abakuru b'ibihugu benshi bari bahari ntabwo barimo kumvikana ku murongo w'ibyo bagombye kuba barashyize ahagaragara nk'umuti w'ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Congo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ahubwo noneho ikibazo twabonye ni uko n'abaturage ba Congo, kandi ibyo dusanzwe tunabizi, babonye iriya nama y'Ubujumbura nk'aho ari akagambane. Nagira ngo wenda nsabe ku buhanga bw'ibyuma bongere badushyireho akantu kagaragaza ko abantu bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ni ukuvuga abantu bigoma cyane cyane, batishimiye iriya nama, bayirakariye, bakavuga bati murimo kudukina ku mubyimba, murimo murakora ku buryo ahubwo abantu baturwanya baza kwizigembya iwacu. Reka twumve iyo reportage bambe y'imyigaragambyo, hanyuma twongere tubiganireho mu kanya.
Ni mu rusaku rw'indirimbo nyizo w'imyigaragambyo yatangiye saa kumi n'imwe za mu gitondo. Niho imyigaragambyo yari itangiye muri karitsiye zitandukanye zo mu mujyi wa Goma, harimo Ndosho, Keshero, Katindo ndetse na Katoyi ziri muri komini ya Karisimbi. Abaturage barinubira ibyasohotse mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC yateraniye Bujumbura mu Burundi. Imihanda yose yo mu mujyi wa Goma yari yafunzwe kuva mu masaha ya mu gitondo. Amabuye ndetse n'ibiti byaterwaga ku mazu n'amaduka biri hafi y'aho abigaragambya banyuraga. Ntabwo dushaka abandi basirikare b'ingabo za EAC muri Congo. Ingabo za Congo FARDC zigomba gukora ibishoboka zikarangiza intambara mu burasirazuba. Ayo niyo magambo abigaragambyaga barimo baririmba. Mumbere Leo ni umwe mu bari muri iyo myigaragambyo. Twamusanze mu muhanda mugari aho yarimo yiruka. Uyu atubwira ko adashaka kubona imyambaro y'ingabo za EAC muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Turi mu myigaragambyo kuko turambiwe ibirimo kubera mu gihugu cyacu. Ubu nta mahitamo dufite, EAC nisubire iwabo na MONUSCO nayo. Twebwe turirwana uko tubishoboye. Aha turi na hazwi nka Entre President, abigaragambya baririmba indirimbo zo kwamagana ubuyobozi bw'u Rwanda. Saa munani z'igicamunsi imyigaragambyo yahinduye isura, abigaragambya batangiye gutera amabuye inyubako ndetse n'ibikorwa remezo by'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu duce dutandukanye two mu mujyi. Kuri rompwe ya Terminise ho abigaragambya berekeje ahitwa Nyabushongo basenya urusengero rw'Abanyamurenge. Umwe muri bo yahasize ubuzima ubwo yurira agashaka gukuraho amabati mu kanya nk'ako guhumbya urusengero rwahise ruhirikwa. Ibi bikaba byateye icyoba gikomeye mu baturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Saa munani n'igice byari bigoye ku banyamakuru gufata amashusho cyangwa amajwi y'abigaragambya kuko bari barubiye bafite uburakari bwinshi bitewe n'inkuru zavugaga ko abarwanyi bari 23 bari mu birometero 7 n'umujyi muto wa Sake mu majyepfo ya Goma. Umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Goma, Komiseri Alisa Jobe Sambokera, yahamagariye abaturage kumenya impamvu bigaragambya aho gukwiza imihanda yose amabuye kuko ibi ari mu buryo bwo guha umwanzi imbaraga.
Mu byo turimo gusaba dutya, umwanzi ashobora kutwinjirira, kandi twari turimo gukora ibintu bijyanye n'amategeko, ariko ubu abandi mwicyo mbasaba ni ugutuza kandi tukarinda Kongo yacu.
Polisi y'igihugu yarashe amasasu mu kirere igerageza kwirukana abigaragambya, ariko mu minota mike gusa imyigaragambyo yaje gukomeza. Iyi myigaragambyo ntabwo irimo kuvugwaho rumwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara mu ijoro ryo ku cyumweru gishize, abayobozi b'ayo mashyirahamwe bari basabye abaturage kutajya mu myigaragambyo ariyo yose mu rwego rwo gufatanya na leta kurwanya umwanzi hatabayeho imuvurungano. Aba baturage bavuga ko bakomeza kwigaragambya kugeza abayobozi bafashe icyemezo gikwiye ku bijyaniranye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Kana Bakomera, uyu nkuru utugejejeho. Nagira ngo mbanze n'uve Daporo niba ikibazo cya rutimuza cyakemutse, kugira ngo tumubaze icyo yaba atekereza kuri izi ngingo. cyangwa yakunze kubanga bw'ibyuma cyangwa turacyafite cya kibazo. Ba, ni cyozo kitoroshye kuko. Ntabwo turi bukubanza shakumva bwana Tobara Tirunza kandi ni umugabo w'inararibonye twari tuzi uko ari budusangize ibitekerezo byiza asanganywe ubwo nuko bimeze turabyihanganira ariko birababaje. Ubwo rero noneho ubwo turi kumwe na Berarume wa kamera. Berarume nagira ngo nibutse yuko yavukiye muri kariya karere ka Masisi arahazi cyane. Yumvise yuko noneho uyu munsi yabaye imyigaragambyo bamagana imishyikirano yabereye i Bujumbura mu Burundi abantu badashaka Ngoma ryabaye ariko ni hafi yaho yavukiye. Ntabwo bashaka yuko ibyo bintu biba ko abantu baza kubapfunyikira amazi nk'uko byagenze mbere. Mu by'ukuri ikibazo cy'imishyikirano y'iwacu iragoye cyane kandi muzi yuko arusha byapfubye. Nagira ngo rero mbaze Biranume wa kamera wumvise iyo reportage y'Igoma, eske nawe wumva koko imishyikirano idashoboka? Urumva Paul Kagame adashobora kuva ku izima ngo avuge ati nanjye ngiye gufatanya n'abandi tugarure amahoro mu karere k'ibiyaga bigari? Ko urabona abantu bikoma bo batamwishimiye batamushira amakenga batashobora no kwemera n'ibyo abapromete byose. Berarume ijambo ni ryawe.
Iya migaragambyo afite uko nayisobanura nuko harabana sistema harabana bici ndano kubica bakuri biganiro nuko harabana ntabana bafite imyaka 20 bavutse kariya karere karimo ivuru kariya karere karimo ubwicanyi nuko bakuye mu bintu by'intambara kandi bazi neza yuko izo ntambara zishunzwa ari u Rwanda ruziteze bagasanga leta ubwo uhereye buriya Tshisekedi wa mugani kari akaduba irahirahite ubundi biriya bintu byabaye ku gihe byatangiye kera ku buryo ne ku gihe cya Kabila bari abantu baritwaga ingabo za leta zibatabara ku buryo bari abantu uzi kugira ngo ube mu gihugu inzego za leta ndavuga nka la polisi cyangwa n'arme itarebera amahoro y'abaturage nuko hari abantu benshi akenshi habaye barigwaga kugira ngo bashobore kugira kurabira ubuzima bwabo bagiye bakora imitwe ibintu bitaga igurupe za mbere kubera ko ako karere iteka u Rwanda rwoherezaga abasirikari ngo bagendaga bagiye guhiga interahamwe ariko gahunda bari bafite wa mugani ni nayo irimo gukorwa ubu ku buryo kariya karere hapfuye abantu benshi bagendaga bica abantu bazi gusoma kwa kundi b'abaturage bashobora kuyobora abandi b'abaturage bashobora kubera urumuri abandi nibo bagendaga baruba bari abana ikibatera n'uburakari ku buryo unabakurikiye ubu ibintu bari mu mutwe babonye intwaro no bakwambuka no mu Rwanda kubera ko hari abana bagiye basigara ari bonyine umuryango barawutsindiye barawumaze cyangwa bagasanga famiye hari nka famiye yashoboye urabona muri famiye haba harimo abantu benshi umwe agashobora nko kujya kuri Goma ariko abasigaye ko mu giturage ingabo za FPR zagerayo zikatsinda bose biriya n'uburakari bari abantu bafite kubakira n'uburakari bafite kubakira n'uburakari ababyeyi bababwiye kubera ko bavukiye mu ntambara avuga ati ibi bintu twavukiye mu ntambara tugiye gusangira mu ntambara ubu agahenge bari bafite nibura n'uko leta yari yemeye nibura kushyira igisirikari kugira ngo hari igisirikari kugira ngo gishobore kukumira abo bantu abantu bavaga mu Rwanda kubatera umutekano muke ariko icyo gisirikari kirahari ariko ibintu gikora nabyo nta musaruro aho ubwo bari baza ati se ko tuzahura dutya ikizavamo rero mwavuga burakari bari abana bafite cyo kiteye ubwoba parce que burya hari ahari ikintu ku isi hose abantu bafite karamase se revolte hashobora kuvamo ikintu kibi cyane gishobora no kuva gishobora kuzatera ikibazo ari ubutegetsi bwa Congo ari ubutegetsi bw'u Rwanda kubera ko hari hari urubyiruko rujya mu kigo cya MONUSCO rugashwanya buziri nta mbunda bafite bakatera ikigo cya MONUSCO abasirikare baba bafite intwaro za rutura nta bwoba nibikomeza kuriya ahantu bizagarukira nta bundizi ariko abantu bari gukomeza iriya ntambara bamenye ko la conscience y'abaturage mu mitwe y'abaturage batangiye ko ati ibi bintu tugomba kwihagarika n'ubwo leta hari nabo numvise rimwe ndavuga ati leta adoko sindi abana bikoze ngo bakore delegasiyo yo kujya kubaza leta Kinshasa avuga ati mbari niba mudashoboye guhagarika aba bantu baza kutwica muduhe feveresi twirwaneho hari abenshi ari leta bafite mu mutwe kubera ko babura igisirikare cya Congo gisa nkaho kitari kubatabara imbetuwa akenshi bifata uduce igenda ifata igenda idufata itanarwanya kutarwana na petigo niko babivuga ariko sesiyeri bagomba kuba nibura bararasa kugira ngo abasirikare ba Congo birukane cyangwa banishwe ariko bavuga ko harimo akagambane buriya burakari bwo bamufitiye EAC bamufitiye ari MONUSCO igisirikare cya Congo cyo kiracyafite agahenge baracyagifitiye icyizere ariko niho abarevolte uko bizagenda ntabwo mbizi ye ubwo niko mbona kariya iyo mbona afite iriya reaction y'abantu kuri Goma c'est un désespoir donc ce sont des gens désespérés kubera ko n'abantu ils ont vécu l'insécurité kuva kera donc là ils sont à bout ou ibintu byarabarenze ahasigaye bazishobora kubatirisa sinzi bene na bila M23 iri kuvuga ngo yakwinjira mu mujyi wa Goma kiri kabisha abaturage bakabarangiza me ntabwo bizaborohera ntabwo byaborohera parce que niho hari tous les groupes de résistance en fait ils sont vraiment très concentrés nous il y a nous dit kandi ugasanga harimo n'abantu qui sont tellement énervés ku buryo uko bizagenda ukwitega amaso Baba ubwo Simon analize anisiti kwa kiriya kibazo kiri igaragambye Anisiti ubone nagusubije ijambo kugira ngo dukomeze ikiganiro sinzi niba waba uri hafi
yego ndi hafi pardon nagira ngo ngushimire kubera ko ubusesenguzi ukoze burumvikana kandi ndizera yuko ibyo uvuze turabyumva ahubwo ndacyafite ikibazo cya Rutihunza Theobald niba yaba ari hafi nagira ngo ntungere muri test ya nyuma niba ahari eske Rutihunza Theobald uranyumva bo ntabwo abasha kunyumva ntabwo ari kunyumva kuko ni ikibazo gikomeye cyane kandi Theobald ni umuntu ubundi ufite inararibonye rirerire ku buryo ariko dufasha ku bintu byinshi ariko ubwo niba ariko bigenze turabyihanganira rero Benjamin reka mbanze ngushimire ibyo umaze kutugezaho ibitekerezo byawe nibutse yuko wavukiye muri kariya gace ka Repubulika ya Demokarasi ya Congo kandi ukaba uhazi cyane ku buryo ibyo uvuga hari ibyo uzi wize nkatwe mu mashuri hari ibyo uzi wenda wabonye mu ntaribonye ariko byinshi ubizi kubera yuko wahavukiye none twabonye amakuru uyu munsi yuko kiriya kibazo kigiwe muri mu Bujumbura hari abantu baragiye twabunye abakuru b'ihugu baragiye barabyiga barabyiga ariko abaturage bigoma ntabwo babyumva nta nubwo babishyigikiye reka twumve uko nanone nkuko twavuze mu kanya uko bongera kubitekerezaho baravuga bati twebwe ntabwo ibyo bintu biturimo reka twongere tubyumve abanza bitari kuza kaka reportage mu kanya kikoma nashaka ko twongera kumva ariko ubwo ntabwo kaje reka tubyihorere nta kibazo barano icyo nashaka kuvuga tout simplement nuko hari ibintu tuvuga
ni mu rusaku rw'indirimbo nyizo w'imyigaragambyo yatangiye saa kumi n'imwe za mu gitondo niho imyigaragambyo yari itangiye muri karitsiye zitandukanye zo mu mujyi wa Goma harimo Ndosho, Keshero, Katindo ndetse na Katoyi ziri muri komini ya Karisimbi abaturage barinubira ibyasohotse mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC yateraniye Bujumbura mu Burundi imihanda yose yo mu mujyi wa Goma yari yafunzwe kuva mu masaha ya mu gitondo amabuye ndetse n'ibiti byaterwaga ku mazu n'amaduka biri hafi y'aho abigaragambya banyuraga ntabwo dushaka abandi basirikare b'ingabo za EAC muri Congo ingabo za Congo FARDC zigomba gukora ibishoboka zikarangiza intambara mu burasirazuba ayo niyo magambo abigaragambyaga barimo baririmba Mumbere Leo n'umwe mu bari muri iyo myigaragambyo twamusanze mu muhanda mugari aho yarimo yiruka uyu atubwira ko adashaka kubona imyambaro y'ingabo za EAC muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo turi mu myigaragambyo kuko turambiwe ibirimo kubera mu gihugu cyacu ubu nta mahitamo dufite EAC nisubira iwabo na MONUSCO nayo twebwe turirwana uko tubishoboye aha turi na hazwi nka entre president abigaragambya baririmba indirimbo zo kwamagana ubuyobozi bw'u Rwanda saa munani z'igicamunsi imyigaragambyo yahinduye isura abigaragambya batangiye gutera amabuye inyubako ndetse n'ibikorwa remezo by'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu duce dutandukanye two mu mujyi kuri rompuwe ya terimunise ho abigaragambya berekeje ahitwa Nyabushongo basenya urusengero rw'abanyamurenge umwe muri bo yahasize ubuzima ubwo yuriraga ashaka gukuraho amabati mu kanya nk'ako guhumbya urusengero rwahise ruhirikwa ibi bikaba byateye icyoba gikomeye mu baturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda saa munani n'igice byari bigoye ku banyamakuru gufata amashusho cyangwa amajwi y'abigaragambya kuko bari barubiye bafite uburakari bwinshi bitewe n'inkuru zavugaga ko abarwanyi bari 23 bari mu birometero 7 n'umujyi muto wa Sake mu majyepfo ya Goma umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Goma komiseri Alisa Jobe Sambokera yahamagariye abaturage kumenya impamvu bigaragambya aho gukwiza imihanda yose amabuye kuko ibi ari mu buryo bwo guha umwanzi imbaraga
ubyo turimo gusaba dutya umwanzi ashobora kutwinjirira kandi twari turimo gukora ibintu bijyanye n'amategeko ariko ubu bavandimwe icyo mbasaba ni ugutuza kandi tukarinda Kongo yacu
polisi y'igihugu yarashe amasasu mu kirere igerageza kwirukana abigaragambya ariko mu minota mike gusa imyigaragambyo yaje gukomeza iyi myigaragambyo ntabwo irimo kuvugwaho rumwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu itangazo ryashyizwe ahagaragara mu ijoro ryo ku cyumweru gishize abayobozi b'ayo mashyirahamwe bari basabye abaturage kutajya mu myigaragambyo ariyo yose mu rwego rwo gufatanya na leta kurwanya umwanzi hatabayeho imuvurungano aba baturage bavuga ko bakomeza kwigaragambya kugeza abayobozi bafashe icyemezo gikwiye ku bijyaniranye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Jimmy Shukrani Bakomera Ijwi rya Amerika Igoma
Beramia umbare kuba nsubije ho inoza reportage twari twayumvise ni uko tout simplement abaturage b'Igoma batemera ibyo abategetsi bo babwira kandi natwe tukaba tubona yuko hari ikintu kimeze nk'amacenga kiri hagati y'abayobozi bo mu karere k'ibiyaga bigari urabona abantu baraza bakavuga bati tugiye kuganira ariko ukabona ibyo baganira bitandukanye mu byukuri n'ibyo bashyira mu bikorwa. Hari abangaba twumvise abaturage, hari abo twumvise nanone bo mu buyobozi bw'ukuri bw'ingabo, akaba rero hari mu kibazo cyane. Nagira ngo ariko wenda ibyo ngibyo tuba tubishyize ku ruhande, tugwa ariko kuri cya kibazo cy'uburasirazuba bwa Congo. Abanyarwanda akenshi bakunze kuvuga yuko ngo hari aho u Rwanda mu gihe abakoloni bakataga imipaka, akaba ari nacyo kibazo abenshi bitwaza. Nagiye nkurikira kenshi ibiganiro byo ku mbuga nkoranyambaga, bavuga bati mugomba kwemera yuko uburasirazuba bwa Congo bwahoza bw'u Rwanda, mukaba mwarabutwaye none mukaba munayuyobora nabi. Ndumva ari Congo ko benshi babivuga, mugomba kubudusubiza. None birarume ikibazo nagira ngo nkubaze, kuko ntabwo nshaka ko tuza gutinda ubwo twagize n'ibyago tukabura tubaretebunza ku murongo. Ndagira ngo nze kukubaza ibi bintu abanyarwanda bamwe bavuga yuko dufite ubutwari dufite nako ndaseka nze kwenda ikibazo nkibazo kuki. Hari abanyarwanda bavuga yuko ubundi igice kinini cy'uburasirazuba bwa Congo ndetse bashyiramo ni igice kimwe cyo muri Uganda cy'abafumbira cyane cyane, bavuga yuko twari uburasirazuba mbambe icyo gice cyari cy'abanyarwanda. Ntabwo namenya niba ari byo koko, nkaba nagira ngo nkwifashishe nkawe mberarume bakamera ese koko kiriya gice cya za Masisi kirangije cyusuvumira muri za Uganda kugera kuri za Lake Kicanzige, ese koko hari ahantu higeze kubaho u Rwanda cyangwa tubyitirira kubera n'impamvu zindi? Ikibazo sinzi niba nakibajije uko kigomba, ariko ndagira ngo mfashe Berarume mfashe ariko ufashe n'abandi banyarwanda kumva niba hari ahantu koko hari aho zaraho u Rwanda.
Ariko kiriya kibazo sinzi niba n'impamvu abantu bagitinda kugira ngo wemeze ko ikintu atari no kuvuga ngo ni teritwari, kugira ngo wemeze ko teritwari yari yawe icya mbere komaye kuve u Rwanda afashe abanyarwanda bemeza ko iriya teritwari yari yabo preve batanganyije, parce kuvuga ko hatuye abanyarwanda byarasobanuwe yuko abanyarwanda bari nka kariya karere ntabwo ari umwambi wabajyanyije, parce u Rwanda arega no kuvuga u Rwanda njyewe bari abanyarwanda bari Kigali abitira kiriya gihugu bazamanje basobanure u Rwanda rwabayeho ryari kugira ngo kiriya gihugu cyitwa u Rwanda byazanwe inande. U Rwanda ni igihugu cyakozwe n'abakoloni, ariko u Rwanda bavuga rw'umwami abanyarwanda abantu benshi basigaye babikoraho ibiganiro, hari n'ababikoze ubushakashatsi. U Rwanda rw'umwami w'i Nyanza kabaga teritwari gato cyane, urebye n'u Rwanda ubwarwo uko twebwe tubyiruka twarubayemo u Rwanda twasigiwe n'abakoloni, harimo ariya maprefeture ya Gisenyi na Ruhengeri na Byumba. Ubu twasanze yuko ariya maprefeture yombi umwami ntabwo yari yaragashoboye kuyatwara, ubwo urumva ko ishwa y'ikinyoma yakozwe n'abakoloni yashatse guha umwami w'i Nyanza imbaraga kugira ngo bamwifashishe bayobora abandi baturage, ariko ishwa y'u Rwanda yicaye ku kinyoma ku buryo noneho ubu basigaye bashaka no kurenga imbibi biyitira andi materitwari. Ndavuga abantu abantu bavuga ko iriya teritwari ya Masisi yari u Rwanda nta hantu bashingiye kubera ko iriya teritwari abanyarwanda banagiye guturayo bajyanyweyo n'ababiriki muri kitwa misiyo y'ibikasoke abanyarwanda bagiye gukora muri za mine bagiye no kukita teritwari zari ziti kuvuga ko hari ahantu habaye u Rwanda wenda niba yaragiye gushaka kwiba kandi kwiba ntabwo yabagendaga gushimuta imva z'abantu iteritwari harimo amashyamba ashobora kuba yarahanyuze agiye kwiba cyangwa guhiga ariko ntabwo bashoboraga kwemeza yuko ari teritwari yahiga muri iki muri itware na itware kubera ko pideli nagize na kariya karere nta hantu bavukaga rwabuze hari umwami bitaga Kalinda umwami yari umuhunde yari teritwari de Bukunde iyo teritwari kugira ngo yemere abanyarwanda abakoloni bagombye kumwaka uburenganzira nta hantu byigeze kuko hari ahantu na hamwe hari turebe yuko umwami hari ahantu yashinze umutware nta karere na kamwe ko muri Masisi hatwari umunyarwanda kugira ngo bazabyemeze bazabifuze ko kariya karere ataba u Rwanda ifuza kiruku ntabwo ari ugupfa kuvuga amagambo gusa ifuza kiruku bagiye n'imbunda bakica abantu bashobora kwawukipa bagira igihe abakongomani bagize imbaraga bakaba babirukana ariko kugira ngo bazajye imbere y'amahanga bemeze ko kariya karere kari akabo unarebye dayere imipaka ya Afurika uko iyo ubu ndavuga wenda muri uyu wa aye mu mpamvu hari ibihugu nyine bya nabyo byari bifite amarere nk'aya Kagame bavuga ati hari kubera ko bari bafite abaturage bavuga ururimi rwabo ruri inyuma y'umupaka bo bakabitirira ko abo bantu ari ababo n'akarere akaba ari akabo icyo kibazo cyakemutse imipaka ya Afurika izwi yakozwe n'abakoloni ntabwo jurudikoma ufite uburenganzira nta burenganzira ufite bwo kuyihindura intambara Kagame arimo azagongwa n'amategeko mpuzamahanga azagongwa n'abaturage bwabo batazamwemera ko afata akarere kabo intambara izaba ndende ibyo yiha intambara izaba ndende nubwo ari gutsinda kumva ko yakamera amababa iriya ntambara izaba ndende ahubwo nate nitonda abakongomani iriya ishaka no kubarega jenoside abakongomani ntabwo bashobora kwicana bagira nk'abanyarwanda dore unarebye n'ubushotoranyi bakora kuriya n'uburakari bwinshi kuva kera kariya karere n'agakuriyemo nta bwicanyi kwa kundi abanyarwanda bicanye muri 90 kuva mu 90 muri Kongo nta bwicanyi niyo habaga intambara nta muntu wahohoteraga abaturage ngo bagende batsinde batsinde abaturage ntabwo se yo kwicara abakongomani bafite ahubwo Kagame nakomeza azayibigisha kandi azabyirengera n'abantu babona iriya politike Kagame afite bakumva ko bashobora kuzagira icyo bungukiramo baribesha cyane ntabwo abakoloni binjiye muri Afurika n'imbaraga bari bafite byagezaho kwestiyo y'abantu ituma bataha sinzi Kagame imbaraga azakoresha kugira ngo agende afate akarere noneho agakolonize abantu babyemere akarere kataraki ubwo rero sinbizi ikintu yikanze niba ari ya minisitiri nasiyonali ziri kumwe ngo tuzagura intwaro nazo abaturage ntibarakara ntabwo bazaizo ntabwo zizahagarimbira abaturage ibintu Kagame ari gukora ubwiyahuzi ni ubwiyahuzi daboro kubera ko abwitirira abatutsi bose Kagame ni umututsi ariko abantu b'abatutsi bumva ko ibyo Kagame akora habafite aho bahuriye nabyo barishyura nawe kubera ko umuntu iziriya ntambara Kagame yaje ava muri Uganda yaje azitiza ubwoko ariko we yaje ari ubusambo bumuzanye yashaka gufata igihugu kugira ngo ni ubusambo bwari bumuzanye n'abamukoreshaga naho bakomeje kubyita ibyaratutsi n'ubwiyahuzi arimo gukora kubera ko ubugome bari gukora n'abandi bazabwirwa kandi barabyivugira baravuga ati mbarebe ati kwicara natwe dushobora kubyika barabivugayewe ikintu nababwira yuko ubuda kariya kare ntabwo ari ak'u Rwanda masisi yatuzwemo abanyarwanda n'abakoloni rucuru iyo yari abaye ni kwa kundi bakasaga imipaka ari akarere kavuga k'abantu bavuga ikinyarwanda ariko abo bantu ni abanyabwisha n'ururimi bavuga bita ikinyabwisha niyo rwasa n'ikinyarwanda ni nk'uko mu Burundi ikirundi gisa n'ikinyarwanda ariko ni ikirundi kwita ko rero abantu bigisha b'abanyarwanda ntabo bahuye bakase umupaka hari imishyifiri hari umwami ndetse wayoboraga abantu bavugaga ikintu gisa n'ikinyarwanda ariko si abanyarwanda rero ukuntu umwami rwabugiri rero ababiligi bashatse kumarigata ngo nawe abazungu bahagera kugira ngo bagerageze gusumeta umwami ndetse kuri rwabugiri ariko byarananiranye byarananiranye paswe nibyo navuze mbere mu Rwanda bavuga n'abahisituriye hari n'ababisubiyemo n'umvise n'abahisituriye bavuze ko u Rwanda ku Rwanda rw'abami b'inyanza kari akantu gatoya ku Rwanda atwere riri ibyo bira ko bagomba kuzafata na Kivu n'ubwiyahuzi bakitunze hazavamo abantu benshi kandi ntabwo ari abakongomani gusa nuko ubwo ibintu Kagame akora sinzi niba agira abajyanama bazi gutekereza kubera ko mu buzima ibintu byose ukora bigira ingaruka niba batekereza rero izo ngaruka niba bumva ko bazazirengera ibyo birafasha bakitonze bya bintu bizagira konsekansi ku banyarwanda konsekansi mbi cyane ndumva sinzi niba ibyo mvuze bimeze ariko nakubwiye uko nzi kariya karere voilà
mo urakoze cyane bakamira ngira ngo wenda twagize ikibazo cya rutihunza atabashije kuboneka
n'ubuntu nyumva
ahubwo none urahari
yego
okay noneho tugiye kugaruka rero ubwo ngira ngo wakurikiye ibyo mugenzi wanjye yavuze bwana Tobari turutihunza ngiye gusa n'usubira inyuma mu kiganiro wakurikiye reportage yakozwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika avuga ibyabereye Bujumbura mu Burundi bavuga ikintu byavugiyemo ariko tunanenga nanone ko ubutegetsi bw'u Rwanda busa n'ubucengana ariko wabikurikiye nagira ngo mbanze nkubaze ikibazo cya mbere nagombye kubona kubajije kubitiro na ntarabaza miraro nyabakamera tubari tuzihunza SK biriya bintu nkuko rabibona uko birimo kugenda mu burasirazuba bwa Congo kuvuga yuko bahamagaje abantu abakuru b'ibihugu baje kuganira kandi mu minsi mike yari ishize hari amasezerano n'u Rwanda hari amasezerano na Nairobi we kumva gusa ko hari bagitangira andi masezerano kandi hari yari ahari mbere wumva tubare tihunza nuko aya mbere bayasuzuguye cyangwa nuko ahubwo babona ko ntawo barimo kwerekeza ngira ngo guhakanya uvuga uko ubitekereza kandi ntiwisansure rwose ijambo ni ryawe
urakoze bwana Kareye Riseti iriya nama yatumiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi ari we ukuriye n'uriya muryango wa yase kugira ngo uyisobanukirwe neza no kubanza ukareba uko uriya muryango uriho uriya muryango uriho ku masezerano y'ibihugu birindwi yagiranye mu byo muri cadre ya droit public international. Ihame ryayo ni uko amasezerano y'ibihugu byagiranye ishobora agomba kubahirizwa. Pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda. Kuvuga ko amasezerano ibihugu byageranye mwa buriya buryo agomba kubahirizwa. Ibyo rero uriya mukuru w'igihugu yatumiye urwego rukuru rugize nyine uriya muryango arirwo somme y'abakuru b'ibihugu. Aho rero urareba ugasanga yarabikoze neza kandi akabikora akurikije uko amategeko abivuga muhera abihera mu uburenganzira. Mu ayo masezerano rero ibyo bihugu byumvikanye ko cyane cyane ko bigomba ihame ryabo rya mbere ni uko amahoro n'umutekano by'akarere ari byo by'ingenzi byazana amajyambere n'iterambere rindi bifuza. Aho rero ni mu rwo rwego batumiyemo iyo nama. Iyo nama nanone yongeye kureba muri formalite zayo igizwe n'ibice nako itangazo basohoye navuga rikubiyemo ibyemezo ikubiyemo ibintu nyine bigize amasezerano. Nubwo hari andi yari yabanje ariko hari ibice bitatu bigira amasezerano. Hari preambule ari ukuvuga ijambo ry'ibanze, hakaba dispositif ukuvuga umubiri w'ikigambiriwe, akaba afite noneho n'inyandiko isoza. Ibyo byose bigaragaza rero ko iriya nama yakozwe mu buryo buteganyijwe kandi amategeko yemera. Kuba rero aje asanga andi ntabwo ari igitangaza kuko nyine mu masezerano bafite n'ukuntu bagomba kujya batumirana bati icyemezo cyagezweho n'icyarya. Hari rero bagira ngo bakore isuzuma evaluation y'aho ibintu bigeze byubahirizwa. Muri evaluation rero icyabonetse ni uko koko ariya masezerano ntaho aragera cyane cyane ku byari byemejwe by'uko ari bisaba abarwanyi cyane M23 gushyira intwaro hasi ikava mu bice yafashe ikajya muri Sabyinyi. Ibyo M23 uko bikora ahubwo yafashe utundi turere ari na ndetse n'ubwicanyi bwabukomotsemo bigenda noneho bikurura impaka zatumye bongera gutumira iriya nama nyine yabaye kuwa gatandatu ku itariki ya kane. Ibyo rero niko imiryango ikora. Iyo bitagenda neza barongera bakareba nyine iriya evaluation igakorwa, barabibonye bose barinegura cyane cyane abo bireba. Navuga cyane ubabaye cyane mu kiriya kibazo ni perezida wari uhagarariye Repubulika Demokaratike ya Congo. Uriya niwe uterwa, niwe ufite abaturage bapfa bitwa Rwanyamunyagwa, niwe ufite abahunga, mbese niwe ufite imbogamizi ku bandi bose. Ariko nka bya bindi bivuga ngo iyo uruhande rumwe rubabaye ni uruhande umubiri wose ubabaye. Buriya nubwo ari Kongo gusa ibabara kandi ari umunyamuryango n'abandi bose barababara, nubwo bitari kimwe ntabwo bababara kimwe, ari nacyo gituma nyine abantu bavuga bati uburiya bubare butinze ku banyekongo burakabije ndetse na ziriya ngabo zirimo zirwana cyangwa zoherejwe gutabara Kongo ntacyo zakoze kuko muri evaluation nyine babonye ntacyo zakoze ariko umukino umuntu yakwibaza ese zari gukora iki zari zifitiye ububasha kuko umurimo wo kurwanya M23 mwabonye ko babuze ndetse bigeze n'umuryango w'abibumbye bavuze ko M23 ari umutwe ukomeye ufite intwaro zikomeye kandi uterwa inkunga nazo zikomeye haba mu bikoresho haba mu bantu haba mbese urasanga ndetse abakekerwa kuwutera inkunga barenze n'abavugwa u Rwanda nirwo ruvugwa ariko abenshi bemeza ko hari n'ibindi bihugu aho rero ndetse bikaza kuvuga ko hari za multinational kuvuga rero ko uriya mutwe w'abanyekenya kuko ni uhari cyane cyane no bahaye induru ese twakwibaza wari ufite ubushobozi ki bwo kurwanya M23 kuko icyari cyavuzwe ngo nuko icyo gihe igihe batari M23 yari itavuye mu birindiro byayo yagombaga gukuramo ku ngufu izo ngufu rero nizo zidahari ahubwo ndakeka ko bari bakoze evaluation nabi bavugana ko bari bakoze estimation nabi bagena bati twatera abasirikari n'ibikoresho byarwanya M23 bangana gute baza bangana gute ariko uko tubizi nuko na MONUSCO yidadaje kuri M23 irayinanira ndabona rero ziriya ngabo za Kenya zasizwe igoma nazo kudahera ko zigira ngo zirwane zabonaga ko zizakora umurimo w'imvabusa zigatsindwa ndetse bikaba byatera skandali biba bya bindi rero ngo ubuze uko agiragwa neza ingabo za Kenya zagiye mu kugwa neza kugira ngo zise n'izisempatiza na M23 nabuzo zishaka amaramuko biriya bihugu rero byateranye byongeye kuvuga ngo bongere nyine umusada bongere biriya bihugu bifasha ingabo za Uganda zize ingabo za Sudani zize kugira ngo zunganire ziriya zisa n'izananiwe mu by'ukuri rero iriya nama ifite icyizere kuko yakurikiza amategeko yose kandi iri gukorwa mu buryo nyine burimo uretse ko kunanizwa M23 inanirwa nk'uko hari bimwe mu bihugu bitubahiriza amasezerano byagiranye muri uriya muryango nabyo rero ni icyo kibazo gikomeye kuko ahubwo ibibazo ibihugu byagize amasezerano yo kuzabana neza uko turi kubibona rero ubungubu n'umwijyane bitera cyane cyane n'abaturage bahababarira babura uburyo kubera umururumba w'ibihugu bimwe icyo gihe nicyo gikabije kuko ikizamara uwo mururumba ni ikiye umururumba utuma abavandimwe basubiranamo ariko ubundi ko inama yagenze njye kuri njye ndabona ifite icyizere iyo nyisesenguye mu byabaye kuko abakuru b'ibihugu bitabiriye bo hafi ya bose n'utarabonetse yarahagarariwe kandi yari afite n'impamvu kuba yari yakiriye umushyitsi ukomeye nka papa ntabwo yari kumusiga wenyine mu gihugu ngo yitabire iriya nama nk'aho ari wenyine mu gihugu nanone yohereje intumwa ibyemezo byafashwe yarabyemeye ko tabihakanye kuba rero
ikibazo gihari wenda abantu barimo kwibazaho hari icyo kibazo cya papa we ntabwo yari wambaye umukuru w'igihugu cya Sudan y'Epfo ntabwo ari kuva mu yari kuba ari kwakira papa ngo aze I Bujumbura buryo yumvikana ariko abantu baravuga bati nubwo baje dabo ntabwo dusobanura impamvu icyo baneze iby'ubushize cyangwa bavuge icyo bazabyunguraho amasezerano y'u Rwanda yarayasobanutse nayo nayo rubere yasobanutse bari bavuze yuko imirwano ihagarara n'ubwo bavuze ko imirwano ihagarara bavuga yuko noneho ngo ubushize bari bavuze mu masezerano y'u Rwanda ko M23 isubira ngo ijya mu birunga bya ku kirunga cya Sabyinyo ubwo ntabwo wongeye kubivuga ntabwo bakavuga bati iby'ubushize bavuze mu by'ukuri urebye nk'ibintu baganiriye mu masezerano ya Bujumbura usanga byoroshye cyane kurusha ibyo basezeranye mu masezerano y'u Rwanda kuko nk'ibingibi byo kuvuga ngo bajye muri Sabyinyo ntabwo bikirimo ni ukuvuga gusa ngo bahagarike imirwano umuntu wese arumva ko bagombye gusaba guhagarika imirwano ko barahagarika imirwano bakora iki igihe noneho igihugu nk'u Rwanda gishoboye kidaye ubungubu amakuru atugeraho nuko barimo no kurunda ingabo nyinshi ku mupaka w'u Rwanda na Congo dayeri na aho ngaho hafi yageze uva za Bukavu
yego nk'uko bivugana nigeze kubwira ko biriya tangazo ririmo ibice bitatu bigize ubundi amasezerano ariyo amasezerano aruzuye kuko ibyo uvuga ko byavuzwe Rwanda ari byo icyahindutse gusa ni deadline bari bagiye batubahirijwe nyine ku mpamvu navuze z'uko Kenya yabaye bigaye ubuke mu buryo bw'interibona kandi byaragaragaye ariko ibindi byose uko byari byavuzwe Rwanda niko byongeye kugaruka mw'aya masezerano y'ejo bundi ntibyari ngombwa ngo bayasubiremo ariko bikubiyemo biremewe byongeye kugarukaho kugira ngo bizubahirizwe noneho abo bantu bongere bazasubizwe Sabyinyo ntabwo Sabyinyo yabayikwemo kuko texte yafashwe integralement yose na kimwe cyavuyemo ubwo rero izo mpungenge ufite z'inama y'ejo bundi yagarutse gukora iriya consta irari ubwo rero kuvuga ko nk'uko bivuga biragaragara ko hari abigiza nkana bashaka ko kiriya kibazo kirenga nibyo nakubwiye ko kutubahiriza amasezerano biriya utayubahiriza ari kugenda yigaragaza uwo bikundanya abasirikari ngo bajye gutera n'utundi turere tutari turimo mu mirwano ubu ngubu baramureba kandi abantu bose barahagaze bararebera ndavuga ko bari muri alert cyane cyane ko bavuze bati abashe budeta majoro baziriya ngabo bazahure vuba bashyireho ibyo batemeje icyavuyemo gusa n'ibyo n'izo mpitagiye zigiye bagomba kuba barabwiriye mu birindiro bitabaye ariko bongeye kubabwira ngo bazahere kubavemo ndetse bahere ko bahagarika imirwano ariko nibamara gushyiraho iriya time table yo kongera kuvuga ngo bavemo ku itariki amasaha aya ngaya icyo ngicyo bagomba kucyubahiriza kandi ibikoresho byo ku yo gutuma icyo cyemezo cyubahirizwa nibyo biri kurundanwa sizi niba byumvikana
oya birumvikana cyane ahubwo urakoze ku ura utwereke mbese uko byagombye kuba bimeze nuko twebwe tuba turangaye wenda tunavuga tuti ibintu abantu barimo kutubwira ni ibintu bitajyanye n'ukuri kandi wowe mu setenguzi bwawe mu bunararibonye wenda ugerageza no gucisha makeya ariko buri hari ibintu baturangazamo kose nkuko na Paul Kagame ajya ubujumbura asa n'ugiye gusinya amasezerano y'amahoro sinzi niba amasezerano ari umuntu yabyita gutyo ariko mwabonye Abarundi babaye nk'abamuvugira bavuga bati noneho nta kiribwa aribwa yaje yakirwa n'imbonera kure kuko byari bimeze muri 2015 umuntu wari wavuga ko imbonera kure zirimo gukora jenoside noneho yagiye yitonze cyane abantu bakavuga bati birahinduka wa mugani imfizi ishugita iby'isi n'ibihugu byayo birahinduka yacishije makeya ariko impamvu acishije makeya ni ukubera iki ni ukubera biriya bintu agenda ahimbahimba bya jenoside yabona bidakunze agacisha makeya akajya ahandi ariko no muri Congo biriho no muri Congo biriho ni ukuvuga ngo aravuga ati hari abantu bo muri Congo bashaka kwica Abatutsi Abanyarwanda bavuga ururimi rw'Abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda oru nta kintu na kimwe aheraho nibyo ngibyo rero wenda tubare ntabwo nshaka kujyana muri izo polemike zose ariko ibyo wavuze ndabyumva gusa Paul Kagame ashaka kujyana mu bibazo tutari na ngombwa ko twinjiramo nk'Abanyarwanda harimo ibyo bibazo byose bya jenoside yagiye tujyanamo niwe n'ibyinshi byinshi byinshi ariko reka twizere ko noneho ubwo yagiye agacisha makeya i Burundi wenda ibibazo bigiye bikemuka
nyine igitangaje hariya icyo abakoronalize bawe bakwiye kureba ko amazi atari yayandi nuko nyine nukubona Perezida Paul Kagame yitabiriye iriya nama yari itumijwe igitaraganya ubundi icyo gitaraganya cyari kuba urwitwazo rwo kutaza i Bujumbura cyane cyane ko atanakunda tuzi amagambo yateranye nabo tuzi uko imbonera kure zamusubije zimubwira ngo nazi na ageze i Bujumbura zamumesa ko no kwikandagira yagira ngo zende izo mbonera kuri yo zagiye zitamusagariye ariko si we wenyine kuko nababwiye ko ariya amasezerano iyo agize uturere aba arebwa n'ibindi bihugu kuko ariya amasezerano yashyizwe mu muryango w'ibibumbye ndetse ahagararirwa n'ibindi bihugu by'ibihangange ku isi kiriya kibazo cya Congo gifite benshi bagikurikirana mu rwego rwo hejuru tuvuga barimo birimo n'ababyutsi ariko harimo n'abashaka ko gikemuka cyane cyane kuko ubungubu bari ibirego biteganyijwe muri Conseil de Sécurité ariko idashobora kwisenza directement itabanje kumva ik'imiryango nk'iriya ibivugaho ubwo rero niba Perezida Kagame yaragiye hariya nuko no hejuru abo ngabo bahagarariye uriya muryango kuko barahari mu rwego rwa Conseil de Sécurité no mu rwego rw'ibindi bihugu by'ibihangange bishobora kumubwira biti dore kuko byaranabaye bamubwiye ko ari we utera inkunga M23 ndetse ko ari woherezaho n'abantu nk'uko wabivuze ibyo rero byose amahanga arabireba akamubwira ati witonde nawe nibigenda gutya harimo ibimenyetso biri kugufata icyamufata rero ni icyo cyo kwirengagiza n'inama kuko kutajya mu nama ni ukuvuga ngo ibi atanayijijemo ntibyayibuza kuba ariko kuko muri ya muryango bafite ukuntu hari umuministre ugenwa na buri gihugu ugihagararira akaba yahagararira na perezida wa repubulika w'icyo gihugu yatabone nuko uvuga ruko niyatajayo bari gufata ibyemezo adahari ibyo rero bari gufata adahari bikaba byavamo na bya bihano ariko kuba yaraje ibyo bihano si ntabwo babivuze ariko niho bigana niho bijya bisira iyo bavuga ngo uratera ikindi gihugu Conseil de sécurité ikabivuga umuryango w'abibumbye ukabivuga ibihugu byose n'ibihanganye bikabivuga haba hasigaye nyine ko ari icyo kintu kizafatwa kugira ngo bakugarure mu murongo nawe yagize ubwoba yitabiriye iyo nama kuko ubundi ntitwari tumuzi ko akunze gushadukira gusamazukirwa no kujya mu nama nka ziriya zabereye i Burundi cyane cyane za EAC asuzugura cyane cyane agasuzuguro kayo mwari mwakabonye igihe yari ayibereye umukuru mu gihe cy'imyaka irenze nibyo navuga
bon urakoze cyane Theobaldi Hunza ngira ngo uduhaye ubuhamya bwinshi kandi ibisobanuro bya birumvikana ngira ngo rero wenda Theobaldi tuzongera tugushaka mu minsi iri imbere ariko muri aka kanya tugiye gusoza ikiganiro twagize ibyago ntiwabonekera igihe ariko tuzongera tugushake kuko ibisobanuro uduhaye by'inararibonye numva ko mu minsi iri imbere tuzaba turi kumwe cyane Berarima sinzi niba hari icyo waba ufite wongera ku kiganiro kuko tugiye gusoza ikiganiro ndaguha akanya gatoya hanyuma nzi kusaba na Theobaldi Hunza iki yakongeraho dusoze ikiganiro kuko twatinze muri studio
icyo nakongeraho uretse ko imaze gusuza Theobaldi wavuga n'intanubwo ugumba nibwo twahurira mu kiganiro nta nubwo tunaziranira mugani ariko ubwo ikintu nakongeraho ni uko nagira reaction kuri analyse tout simplement ni uko mbona afite icyizere ni uko afite icyizere ariko ubwo ku bantu tuzi Kagame Kagame mu buzima sindi niba agira ubwoba kugira ubwoba bwaramugira ariko nta kimuhagarika yagiye gukora ibibi donc Kagame nta kuri ntabwo avuga ifukuri Kagame arasuzugura Kagame ni umuntu ugira za ngeso zose zishoboka noneho kumva ko yagiye mu kiganiro kubera ko yahari ubwoba yagize ibyo sinabihamya ni analyse ya Theobaldi ariko Kagame muri observation nagize akiri no muri za negociation za Arusha n'u Rwanda n'ukuntu byarangiye Kagame nta kintu yubaka Kagame ntabitangira Kagame ni umuntu utagira limite mu bintu akora parce nk'abantu mu Rwanda ntibumvaga ko yahanuraga indege yahabyarimana kandi barimo gusinya amasezerano ariko indege barayihanuye we ni wa muntu uba ufite porogaramu yo kunguka y'ubucuruzi kubera ko biriya byose birimo gukorwa c'est une guerre après tu go alors on a bisobanuye mu Kinyarwanda c'est une guerre économique ntabwo ari intambara yo kujya gukiza abanyarwanda ntabwo ari intambara ni intambara yo gusahura ni intambara économique ni intambara yo kujya kwiba amaguzi ahubwo ikintu ngewe uko mbyumva ari na Museveni we bisanzwe bizwi ko na Kagame fonctionnement yabo imwe n'abantu sinzi aho bibiye niba amafaranga batari bagwiriziza ni b'abantu intambara bakora session de guerre économique bagenda basakura ariko ndumva bafite n'ikintu cya sadisme iyo babona abaturage barimo kugaragara bafunga babayeho nabi sinzi niba izantira ya castel plaisir paske umukuru w'igihugu ubereyeho kuyobora abaturage nubwo abaturage batarazi yagombye kujya certain empathie akumva ko abaturage bagomba kubaho neza ariko ibyo bakora ni ibintu byo gukutaza abantu kite ko bagera kuri mirere bashaka rero biriya bintu barimo ni amakenga n'uriya perezida wa Kenya ni umucuruzi nawe ahakuye amafaranga harujyamugwa nabi ndumva filozofi ari imwe gahunda barimo gucengacenga ngo bafate uduce noneho bafungure kurwara ya mirere ahasigaye bagende bagabaga iyo analizi ngiye niko nibona ibihe nibyo bizatubwira uko bizagenda ariko dutereye ku byo Kagame yakoze kugeza ubu Kagame ntiyubaha abaturage Kagame ntiyubaha ubuzima ikintu aba afite imbere Kagame kwa kundi ngo ntiyubaha isezerano yakoze ntabwo aryubaha na gato noho kumva ko Kagame agiye noneho guhinduka ko agiye guhinduka kubaha amasezerano afite ni nayo mpamvu kwa kundi nubwo babona akora intambara ni uko hari abantu bamukoresha ni abantu sisore militi nasiyonali bari abantu bacuruza baramukoresha bakunguka ubwo nabakamutuvugukirana twe nawe nitwo arimo kurwanaho naho ni intambara y'ubucuruzi ni intambara y'ubusahuzi ni intambara y'ubusambo kumva ko hagiyemo le bon sens c'est la mafia sans la mafia nous vous tardons à quitter donc vous direz il devient vous gagez une comme du monde quand même les chimie ouais vous gagez il a jamais trempé moi il devient ruto si la moi crédit alco ruto déjà à qui à ma base nous connaissons n'avons jamais en fait uzi kugira ngo endepite afate ijambo ise moke agasuzugura abaturage b'igihugu ibyo bintu bya kugira ngo n'ubunda we simbizi nta kizere mufitiye ariko ukuntu ngo nsizi ingengo ntavuze byinshi bw'ikintu uko mbibona n'abantu bari mu macenga ariko bakurikiye indungi bibivamo koko uko umugenzi wacu abisobanuye natwe nange niko mbyifuza ariko par experience Museveni na Kagame si son des bandits ni mafia aho bagenda bagiye kwica no kwica niba bahindutse ubu noneho bakemera ko bashobora kumvikana bagasezerana bagabatura na mahoro bitega amaso njyewe ubwo ntako nashaka kongeraho tout simplement aliseti njyewe mpagarara ko bari abantu bari mu macenga yo kugira kugira ngo bagire ku birombe kuri za mbere za kongo
no urakoze Theobald ndumva ibintu Bakamira avuze byumvikana cyane twanatinda mu kiganiro ariko reka dusoreze ahangaha Theobald tumuze ntabwo twabonye akanya ko kuganira bihagije tuzamutumira mu kiganiro gitaha ariko kubera ko nk'uko Bernard Bakamira abaye nk'ubisoza turi mu bintu bisa n'ibiganisha gutinda mu kiganiro mbese nibyo nashaka kuvuga reka tugisubikira ahangaha tuzaganire mu kiganiro gitaha ndibwira ko Theobald Tumuza tuzagira akanya ko kongera kumutumira tukavuga ku bisanzwe kuri ibintu nk'ibyo twavuze uyu munsi ariko ahangaha yabaye nk'udusoreza ko yabaye nk'utubwira sagesse ye atubwira ibyo wenda tubona ukundi ariko tutagumye kwe ndagira ngo rero kabatindiye nsoze ikiganiro cyangwa aha nibwira yuko Theobald Tumunza tuzagira akanya ko kongera kuganira mu kiganiro Bernard Kamera turi kumwe n'abandi bose kandi muzashaka yuko tuganira iyi mikoro irafunguye turi kumwe n'abutaha Imana ibagire neza.
Yeah.